ya to bits no mae.
Dirt it up, little bit. Shut up, let's go.
Jama, 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 jamani. Kitu fuma usiku vitu vingi kichwani. Moshi mwingi ghetto utazani jikoni. Bimba klabu pizi kari beba be. Gani? Jama, 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 jama. Na flex kwa kote stari we atau we nani. Got cutie chicks, he got a ugly thought she's your nani. Ukifa umependeza unakwenda mbi. Jama, 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 jama. Nikiwa tungi wati uwa na beba kichwa. Nimemu wita moja kaja na wezake sito. Bimba klabu pisi kari beba kichwa. Ni kichwa. Ni
jama, jama. Dirt it up, little bit.